urebye uturutse wenda nk'igihe cya mbere sinacyitaho, reka nitaho ngiye guhera ku buzima bwanjye aho ngeze nk'ubu mu myaka mfite. Njye nkibaza, wowe ufite nk'imyaka nk'iyi, ni ibiki waba gutekereza, watekerezaga kujya mbere? None ni iki mu mutwe wawe watekerezaga cyane kizagufasha kujya mbere ngo nawe uzagere ejo heza cyane?
Yego, urakoze. Mu myaka nk'iyingiyi 18 ubwo njye nabanza nkaturuka hasi gatoya, kuko mu myaka 18 njye nari maze gutakaza amashuri yanjye, kuko mu myaka 18 nibwo nari maze kuva muri Collège Saint-André nyuma ya troncome. Ubwo kuberamiriye nari maze guhindura, nagera nyuma ya saa sita amasomo sinyakurikire neza, bituma ntatsinda. Ubwo noneho namaze umwaka nshoma, kuko natseruka rasoma ntibyakunda. Nyuma y'umwaka mu gihe muri yaje igezemo, ubwo nibwo natangiye akazi, ngatangirira ubwo batu leta Mineduc yatujyanye ahitwa i Ruhunde. Ntabwo twari tuhazi ku buryo twaraye inzira. Ubwo mu Ruhunde nahamaze igihe gitoya, amezi atandatu
Ubironde nagana.
i Ruhunde iriya mu Cyungo hafi ya y'Urugezi, aho banagirira batuburira imyaka y'indobanure. Ubwo nyuma y'amezi atandatu mba ninjiye mu rukiko muri kante ya Miyove. Nari nkiri umusore, ahantu ntazi, mu bantu ntazi, miriye yagombaga gusaba kwitonda kugira ngo ubeho neza, n'icyo bagutumye ushobore kugitunganya. Kubera n'uko aho ngaho bagiraga jaruzi y'uko twahagiye kandi nabo bafite abana bizi bagombaga kukipa uwo mwanya. Ubwo kubera n'ubusore nyine, miriye iza kumbera mbi mu kompanyi mbi, kubera nyine tujya mu biyobyabwenge, tukibera mu mayoga nyuma y'akazi n'ibiki byose. Ubwo mbese uwinjiye mu nzoga nta kindi atekereza kiri imbere. Noneho nakubita agatima ku babyeyi kwa gatandatu nataha, ubwo aho nacumbikaga bakaba baranyibye. Ariko noneho muri ubwo buzima bwose njye nkibanda ku kazi no gukunda abantu, kugira ngo nyine babone ko ndi umwana warezwe kandi icyanzanye nkizirikana. Noneho na wa wundi wangiriraga ishyari babona nkora bakabura aho bahera.
Ubwo rwose intwaro yawe yari iyihe kugira ngo ushobore gukora neza, gutunganya akazi kawe muri iyo miriye bakwangaga kugira ngo bibe byafasha kubw'Imana?
Intwaro yanjye yari iyo kwegera uwo ari we wese, buri wese akambe umukuru, akambera umubyeyi uwo tungana, nkamwereka ko nkamwereka urugwiro, abatoya nabo nkabisanzuramo. Mbese aho nari ndi hasaga naho ariho hahindutse iwacu. Ubwo noneho imyaka 10 irahise, ya mirire nari maze kumenyera, bampaye imitasiyo yo kujya mu rukiko rwa kantoro rwa Kinyami, aho twari Kinyami ubwo yari yihariye ku rukiko. Nanone n'ahantu nari menyereye, bisaba nibwo nari ngiye kongera gutangira ubundi buzima bw'aho ngaho nari nimukiye. Ariko siko si byangendekeye neza, mu gihe nari nakimuye ibintu nkora ntaha mu rugo, igihe nta nakimuye ibintu kugira ngo ngereyo barandoze banyakirije uburozi ndapfa kubw'amahirwe Imana irandukora. Ubwo n'abaturage bo abo hanze ntibamenyaga uburyo narwayemo, kuko abo twakoranaga ari nabo babikoze bagaragazaga yuko bamfitiye impuhwe ari nka za zindi zabihiye. Ku bw'Imana norohewe wa wundi wabikoraga kandi twakoranaga ari we nari nsanze bamwigijeyo, noneho mba ngaruye ubuzima. Ngaruye ubuzima nsubiza amaso inyuma nti se ko n'ubundi nari ngiye nkiri ingaragu, kandi igihe kirimo kundenga washaka ubundi buryo bwo kugira ngo nshake uwo tuzafatanya. Ubwo byabaye ngombwa noneho kwiyambaza niriye naho ngaho. Ubwo kubera ngo ntawangwa na bose, hari n'umwe muri bagenzi banjye twari tufatanije umurimo w'ubucamanza abimfashamo mbere umuranga kuri nyoko. Ubwo tugiye kwa badata bukwe baratwakira, bamaze kutwakira ubwo ya mihango yose irakorwa mba ndamushatse.
Ngicyo nibaza none hao nyine, urumva icyo gihe cyanyu byari bikomeye kuvenga ubuzima, kuko mwahoraga n'ibibazo amajaruzi akomeye ibiki. Wowe nizihe ngamba wafataga kugira ngo ayo majaruzi noneho aho wari waravuye iryiyo za ruhunde byarabaye uhindura indi miriye, kandi nanone wabona ndakeka watekerezaga ko ukeneye kujya imbere kure nawe mugere heza hashoboka. None iryiyo byabagaho wabanjije ahantu hagiye uhamaze imyaka icumi, niki waba warahavanye kizima cyakubereye intwaro yo kugira ngo igufashe wenda hariya ukore amelioration wenda mu byo wari urimo, nyine wenda uvuga ati hano mavanye iki, mavanye wenda akantu, mavanye wenda ikibanza, hari wenda nzahavana inzu. Noneho aho wamaze imyaka icumi na hariya wamaze imyaka itari myinshi cyane, wenda mbere y'uko ushaka aho ubona hakugiriye akamaro n'uburyo byakwigishije hamwe kugira ngo ubashe kuba ahandi, ni nk'igihe
urebye hose byampaga isomo. Nahoraga n'imitego ariko nkashakisha uburyo nyisohokamo. Kwisohokamo nuko buri gihe ntacikaga intege. Kudacika intege mu buzima byatumaga ntekereza nti nubwo ibi ngibi byose bibaye ibyo ari byo byose ngombye gushakisha ukuntu nabivamo kugira ngo nzabone uko ntiri indi ntambwe. Urumva no kubi muri ibyo byose byarabaga nkiri umusore watangire ahantu hakure utabona kubona umuntu wakugiriye inama ariwe wa wundi udashaka kuhakora, nabyo byari biremereye cyane. Kubw'amahirwe ariko no kugira ababyeyi bagutera inkunga n'abavandimwe bagufasha bakakugira inama ari nabo bampusaga batari ku wowe, uragenda uhura n'ibibazo uragira ute warebye ukuntu usohoka muri ibyo ubyisohoramo ukashinga urugo noneho ukarwana n'ibyo ngibyo ariko nibura ufite urugo. Ibyo nabyo byanteye ingufu cyane bituma ndushaho gutekereza iby'urugo nyine.
None se iryo shyari bakugiraga ku kazi nuko wakoraga neza kurusha abandi cyangwa
ishyari ryo ku kazi cyane cyane no gukora byazagamo, noneho no kuba ndi umuvantara nturuka kure nabyo nabo nabyo byababyibazagaho batari ku kibariya bava kuri bakaza kuduko bakatuzira mu rukiko no kuvuga ko twegwe tudafite abahakora
none ibyo byaguteraga rero ubugabo bwo kugira ngo akazi kanoze babone ko ubahaje kuko ubifitiye merite
nange nibyo niko byangendekiraga nyine donc nakoraga ntiganda
ibyo byose ni irihe somo waho umwana wawe ko nawe ashaka gutegura ubuzima bwe buzaza nkuko yabikubajije ikibazo
isomo namuha urabona ko nge n'ubu ngubu ngifite romoro yo kuba ntararangije amashuri ku buryo nigeze no kumwereka amakaye yanjye reba umuntu umaze imyaka 30 n'ingahe ntihantare mu ishuri nigeze no kumwereka amakaye yatsindiye section reba amakaye yanjye nigeragamo muri scientifique reba ugereranye biguhiso ubwo rero nk'inama namugira yakwiga akizeho umwete kuko naramuka nuramuka wize ugashyiraho umwete bya bindi byose urimo kumbaza bizatuma bisohokamo utagize donc ukunda ishuri urikundisha barumuna bawe ibyo bizaguha imbaraga
noneho kuri ubwo buzima ikibazo nifuza kubaza warancumi n'umunani wahise utangira akazi noneho utangiye akazi utangira gukora uhura n'ibyo bibazo ese wambwiye ko ababyeyi bawe aribo basa nk'aho bakubwiye ati gushaka bizagufasha kuva muri ibi bibazo ese wowe mu mutima wawe wumvaga ko gutinda gushaka wenda aribyo bizatuma ugera kuri byinshi cyangwa gushaka mbere no gushaka nyuma icyo wowe wumvishe gifite akamaro wenda kugira ngo kigufashe kugera kuri byinshi ni iki kuko ndakeka wowe si wumvagamo guhita ushaka vuba wenda kubera ibibazo wahoraga nabyo urabateka nshake umufasha tubane mu rugo bihangane nabyo ese ni iki wabonye muri wowe cyaguhaye isomo cyo kuba ufite urugo no kuba utarufite cyangwa cyagufasha kuba urufite no kutarufite itandukaniro riri hehe ryo guhangana n'ibibazo
itandukaniro ni rirere rirahari cyane ahubwo inama nabanza kukugira za nshuti mbi no kuzirinda wa wundi ugushuka ngo va tujye gufata agacupa niko kazatuma ubaho neza iyo nta nshuti irimo nk'iyo myaka 10 ya mbere nabanje kuba mu biyove inshuti zaraka uwo wakundaga cyane uwashyiraga imbere ni wa wundi wagwaka ngo tujye mu kabari iyo wageze mu kabari rero nta kindi wimiriza imbere utekereza ushyira imbere inzoka bakubwira bati nyamuneka wowe warebye ukuntu wakuba wazo watekereza ku mibereho yawe iri imbere yo gushaka no kubaka urugo ubu ngubu mbese ugasa n'umugendera kure iyo rero ntabwo ari inama umuntu yagira umwana kuko no gutinda cyane mu busiribateri nabyo ntabwo ari byiza oya nabanze arangize umurimo we
nyine ndakeka ubu ngiye isomo ndumva ndi kuvanamo nuko ingaruka zose z'ibibazo uhura nabyo iki gihe wenda niyo rotari wagize yabakujyanye mu nzoga nyine nutekereza venire yawe imyaka hafi nk'icumi yose ukayitakaza usa nk'aho ukorera inzoga wenda ibintu
bijyanye nabyo si nkubeshye uburangare utashaka icyaguteza imbere ntabwo ari byo wagira inama umwana uburyo ubanze muri iki gihe ugombye kubanza gutekereza icyaguteza imbere bya bindi by'iruhande ukabyihurira
ndagira ngo mubaze noneho ndumva ukiva mu ishuri byakubereye ikibazo wumvishe kuba abaye kuko wakundaga kwiga
kandi nari nkiri mutoya
kandi ukiri mutoya nese ujya mu kazi nta ngamba wumva kuvuga ati reka nzasubire kwiga cyangwa wenda icyo gihe kwiga wabonaga ko ari ibisanzwe impamvu nibura utavuze ati reka mfate iya mbere nsubire kwiga cyangwa se wenda reka nkora aka kantu kazambera akabando k'iminsi, kuki wenda wavuze ati reka nkora akazi kakagumamo, wenda nuvuga ati nashaka ubundi buryo bwo kujya kwiga, byari bikomeye byatewe n'iki
muri icyo gihe? Twasabye rukarasoma. Rukarasoma ntibyagira icyo bitanga, tumara umwaka twicaye. Umutubonye akazi tuti ni amahirwe umuntu agize. Ntabwo ari kimwe n'ubu ngubu, wabonaga wabaga ubonye akazi ukagira ngo akazi ni bukonde, ukumva ko ari akarima kawe wifatiye, ukumva bya bindi byo gutekereza kwiga biba birayoyotse. Kandi n'ibi ngibi byo kuvuga ngo uriga urajya gushaka ishuri wiyigisha ugira ute, ntabwo byari biriho. Kereka ishuri rya leta ni ryo wagombaga gutegereza gusa. Ariko ngeze hanze muri ambiance y'akazi, ibyo kwiga byo byaribagiranye.
Noneho ndumva ubuzima wari waranyuzemo mu busore bwawe bwari bukomeye, ndumva ufite amasomo menshi. Noneho se umaze gushaka, ni iki cyagufashe kugira ngo ushobore urugo, kandi wewe wari warabaye mu buzima nk'ubwo? Ese wari warahindutse, waratekereje ko ibintu bikomeye? Ni iki cyagufashe mbega kugira ngo ukomeze ubane n'uwo mwashakanye mudashwana, kandi wewe wari wimenyereye wenda kunywa inzoga?
Mu gushaka byose byahise bihinduka, wagira ngo niyo nibyo ni nubwo buzima nari maze kunyuramo bwayo byahise byose bihinduka, icyitwa inzoka cyarahagaze. Noneho ubwo dutangiye ubuzima bw'umuryango, hagati aho ngaho nanone tumaze kugira umuryango twahuraga n'ibibazo byinshi. Si umukanya mu gihe gitoya nyoko akaba bakaba bamuhindanishe. Mu bya bitaragira ku kazi bikaba biravurungutanye, ari bwa buryo nanone bashakisha kugira ngo tube destabilize, ari naho hanaturutse mu mbese mu bihe bikomeye bya mbere twari turimo, no kugutirira ku bw'Imana ariho byaturutse. Kubw'abantu ntibashakaga kugira ngo tuzagire icyo twunguka. Noneho kubera gukomeza kwihangana no kudacika intege, tukagira abatugira inama, imiryango yombi igahura ikaturema agatima, kubw'amahirwe uravutse. Urabona noneho kubera ibihe twagiye tunyuramo tugera dute kuguterura ku bw'Imana twabyumvikanye rwose turihuriraho naho byaturutse.
None icyo gihe ndabyumva byari bikomeye, ndumva ubuzima bwanyu bwagiye buhora n'amahesto arakomeye cyane. None kuba warabonye abantu ukuntu bakugiraga gutyo kose gutyo, ariko ntiwigere ucika intege ati aba bantu ibi bintu bankorera ibiki, reka kananga abantu wenda cyangwa miriye nyange nyihunge yose ngende mave mve muri aba bantu, byatewe n'iki? Hari ingorane byari birimo kuba wahava ukagenda ukajya ahandi ukabahunga? Kuko ndumva ibintu wakekaga we ko bose ariko bameze ahantu hose, ko baguhemukiraga se ntucike intege ukaguma ukabana n'abantu, nkabona buri gihe ubana n'abantu biterwa n'iki?
Erega burya kudacika intege bituruka hanini mu kwihangana. Noneho ukagira abakurema agatima, kutitandukanya n'abantu. Nimba umuntu akwanze ntumwereke ko akwanze, ahubwo ugasa naho umwereka yuko ibyo agukora rutabizi, ukamwigira. icyo gihe bituma ugira ingufu noneho na wa wundi akazageraho yibaza atari ko uriya muntu murangirira nabi kandi ntabinyiture ubu ngewe ndakurikiye kutacika intege mu buzima rero nabyo bituma
ndakeka abo bantu bakugiraga ibyo byageze aho birarangira cyaho namenye ubwenge nabyishi nabonye wenda nese abo bantu ubu baracyariho wenda ese nimba bariho mubanye mute ese bagusabye imbabazi nyine kuko we waberetse urukundo bo bari bafite urwango urukundo rukabatsinda bo babyakiye bate se murabana cyangwa sibakiriho
sinkubeshye mu gihe cyose namaze inyuma yuko ibyo byose biberaho nari ni mu gihe aho ngaho byabereye ntawe abenshi kugeza n'ubu ngubu abo hanze ntabwo twigeze tubiganirira kugira ngo tutabiba ubwo no gusoma iki inzangano kubiba inzangano noneho abo ngabo bamaze uwo mbese nyir'ubwite wabikoze bikimara kugaragara ko namweretse nti rwose ibyo wakoze ntibyagukundi ntibyaguhiriye washakaga ko ntabaho none ndagarutse ngarutse mu kazi nawe icyo gihe twari twicaye mu biro twicaranye nawe aravuga ati koko ibyo nakoze ntabwo ari ntibyampiriye none sinkigushoboye ndakuretse pe none amaze kuva ku kazi we twabaye inshuti pe n'ubu ngubu iyo duhuye yaje nawe ngaha turaganira umugore we ntacyo twapfaga ni na mwene wawo wa nyoko duhuriye mfira mu buyaga twagiye hahandi bajya gusenga byarashize
na mbega nta kindi nta wundi mwanya mwigeze kujyaho gusubiza inyuma yenda amateka ngo cyangwa aho mu biro niho mwasasa inzobe birarangira noneho muhita mwiyemeza ko nta gikwiye kongera kubatanga
mu biro niho byabereye ariko nyuma hanze turaganira tukagira dute aho tubonaniye kuko aracyari iriya nanjye mbi nahangaha ariko wakunze kuza inahangaha iyo duhuye turaganira uretse ko ibyo ngibyo ntawongera kubizamo kuko icyo twapfaga cyararangiye ari akazi yashakaga ko yashakaga ko ntakagira yahise akavaho none nanjye kinyamisi nyihari ubwo urumva ni umurimo twapfaga kandi utari uwacu twese tukaba tutakiwufite urumva rero ko akenshi dupfa ubusa
ni byiza mwarubakanye kuba waramubabariye nake mukongera mukajya muvugana none
urumva se wowe wasarikurikiza
njye ndumva binyubatse cyane kuko nanjye mu mutima numva ko urukundo rutsinda urwango none ndumva nanjye binyubatse cyane noneho mbonye sitori nyayo ubundi nabisomaga mu gitabo wenda mu maroma ariko noneho niboneye ko byabaye ku mubyeyi wanjye ndumva ko bimfashije cyane ikibazo cy'amatsiko ubundi mfite cyane mu ntambara nari nkiri muto nabazaga uko mu ntambara byari bimeze njye nari nkiri muto nta n'ikintu nziho gusa ikintu nzi ni isasu rimwe numvishe wenda ni rimwe numvishe rivugira imunyinyi nicyo nibuka gusa none mu ntambara byari bimeze bite ku mwarimu uvuye muri ibyo bibazo aribwo nyivuka nyiri muto mwabyitwayemo umute
urakoze uyu mwanya utumye nanjye rwose mfunguka kuko ibyumbajije biranshimishije cyane mu ntambara niyo mpamvu burya gushyira imbere urukundo ntako bisa ubwo mu ntambara byageze igihe bikomera pe aho twari ducumbitse mu kabuga umunsi umwe si ubwo wowe wari wasinze aho wari wasohokeye nimba wari warigiye kwa ruguru kwa mukecuru biba birakomeye amasasa aravuga bamwe bari ahangaha abandi bateganye nyine amasasa akanyura hejuru y'inzu twari twagiye munsi y'igitanda ariko wowe ubwo ngubwo urumva twari duhangayitse tuzi ko wapfuye wapfuye ibyo ndo bikatugwa hejuru akana kayigira karumuna kakeragwa kakaba kararize kubw'amahirwe mu gitondo uburabonetse uburagarutse ubwo nibwo twongiye gusubiza agatima mu nda none uwo munsi igihe ntazibagirwa ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu ku munsi w'abakozi mu gitondo cyaho itariki ebyiri nibwo twahunze noneho nibwo byabaye ngombwa kugira ngo tuve ikagamba twari turi tujya muri zone tampo wari ukiri mutuye ubwo ngubwo nyokorome musema niwe wakwitagaho nyine wari wahindutse niwe mwari mbese niwe wari wagupatanye nyoko ibwo yari afite iragwa natwe ubwo tugize tumeze dutyo nyine ariko amahirwe twagize aba utuntu tumwe twari twasigaye kwa mukecuru twebwe ubwo turimuka tujya mukono muri zone tampa umunsi umwe biza gucika nanone bibera hakurya kuri duwane niko byari bikomeye mwe aho twari twahungiye ubwo we na musema muza kugiye kubera n'iki murahahunga kuko aho ngaho twari turi hari hafi y'umuhanda ubwo muragenda abandi basigaraho ngaho nanjye ubwo ngubwo nari na byagiraga saa kumi nkogoga nkajya gushaka utwo kurya ikagamba ubwo ngubwo byamaze iminsi ibiri mutaraboneka uza kugaruka ugarukana nyina musima ubwo urumva situasiyo abari basigaye ukuntu byari byagenze uwo munsi byari byakomeye wari wagiye nyoko yari yasigaho ngaho amasasi yari yiriwe avuga akavuga ati isi yagiye banza bamuhitanye nawe iyo mwahungiye mugomba kuba mwabyagize ngarutse ku mugoroba ariruhutse atari ko abana n'amusema byarangiye twongeye kugarara agatima ugarutse
neze mwarabajije musima uko twari tubanyeho numva nabigiriye amatsiko
ibyo ngibyo biraremereye cyane ahubwo nakugira inama niba utarabiganiraho nawe musema nyokorome kuzamwegera nawe icyo kiganiro kikazabaho kirambuye uretse ko natwe tugize amahirwe burya nabo twese tugahura tugahurira hamwe tugasubira mu byabaye byarushaho kudufungura
jye ndumva ikiganiro kiba ari cyiza cyane wenda wowe uri nk'umubyeyi kandi ndakeka nawe wagiye ubona amasomo wagiraga mu buzima uretse wenda aya mahirwe tugize bakatuzana aba bose tukagikora iyi sosiyete ikakidukoresha ko mwebwe mwumva ari ibintu bifite akamaro kandi ndumva n'iyo isitwari yabayeho mu ntambara ari iryoshye wenda kuri mu buryo mwagize ubutwari bwo gukora ibyo byose ubiba inaho ujya gushaka ibiryo ikagamba ndumva byari bikomeye
byari birebire
kandi nanjye mbana na musema kuki mutigeze mudukoranya ngo twicare mu biganire wenda natwe nk'abana tugire icyo tumenye ese imbogamizi imwe ziba mu babyeyi n'izi ese kuba umubyeyi hari ikindi kintu uhindukaho kugira ngo n'ibintu ubona nawe bishimisha wajya ubwira umwana utabimubwira ni ikihe kibazo mwebwe mubonanye
ahubwo nanjye ibi ngibi birema biranyereka yuko twari tubuze urufunguzo rutuma dusabana hagati y'umwana n'umubyeyi
n'imiryango
nyine ubwo noneho ko tugize aya mahirwe nawe ubwo urumva wowe ni wowe ugiye kudufasha kugira ngo twagure twese duhure tuganire bya bintu byose twahishaga nduzi ko ari utekereza guhisha umwana amakuru yagombye kumwubaka inzira yagombye kunyuramo ukamukinga ibitamufite akamaro akaba ari byo umubwira ibyangombwa bigomba kuzatuma agera ejo hazaza heza ukabimuhisha ndumva iyi ni imbarutso ni nk'amahirwe mbese atasanzwe tubonye
none se nibwo bwa mbere mwaganira cyane kubwimuka
je nibwo bwa mbere twaganira ibintu birambo ubundi tugana mu bwa byo ku ishuri gusa
sinkubeje nange ubugubu rwose byo kwa dushyikiranye ni bwo bwa mbere
none se umuntu
murarekera ngo yandacyamaze ibindi ngenda shahano no kukubaza ziko mundangamundaye nabonye yaravutse itandukanye ndakeka
nibyo
itanu n'icyenda byo sinabikubaza subizi independansi ba nabyo subizi buri ndakubaza inda muri 73 iby'amoko y'abatutsi n'abahutu batwika abanyeshuri bigaga i Butare ibyo byo ndakeka urabizi mu gihe cyambonye umutwa ayobora
muri 73 byo ngivyo byo bye ndabizi kuko n'abanyeshuri barwane babarasa barasa abanyeshuri hano harimo abanakihari umuntu yanazakwereka
none nibaza mwabitekerezaga hiki ibyo bintu byabaga ukabona abantu bari kwica abandi wowe wari wifitemo urukundo warwanye n'iyo zonambara z'imbere zose wifitemo urukundo ukareba ukuntu abantu bari kuziza abandi ati wowe uri iki kandi wowe ubona ko bapfa ubusa wabitekerezaga hiki cyangwa se abandi muri bagenzi mwajyaga mubona mubitekereza hiki
sinkubeshya muri iki gihe muri 73 biba icyo gihe nta nubwo akazi nari nagatangiye ni wa mwaka twashumaga ubwo natwe twari muri ba bandi batishimye kuko batwimye rukarasoma ariko waribaza kuti ibintu bigira mu banyeshuri ko biga ubiba urwo rwango mu banyeshuri we ni muntu ki aho twabaga duteraniye kuko urubyiruko byageraga ikigoroba tukahurira mu kibuga twikinaya tugira dute mbere ariko muri icyo gihe twarabyibazaga umuntu uzana amacakubiri mu banyeshuri ntacyo bizatugezaho icyo cyari ikibazo mbese muri benshi
ndabyumva none 73 yararangiye birakomeza mubona ibiba bamwe bapfa kandi ukabona abantu barabanye ariko baricanye kandi nje uretse wenda nimba amakuru ataratangazwaga cyane iyo mbyumva cyangwa mbisomye nko mu bitabo bya Alex mbona byasaga nk'aho ari ibintu byabaye umuco bigaragara kuri buri wese ku mutima we wabyakira gute kugira ngo ubone umuntu wenda mwiganye muri Saint Andre ngo yapfuye ngo bamwiciye ababyeyi na se na nyina na nyirakuru kuko arazira iki ese mwumvaga bizagenda bite mwumvaga iherezo rizabiri
erega kuri twebwe ibyo byari ikibazo kuko ntiwamenyaga ukuntu bigenda wajyaga kumva ngo kanaka arapfuye ukajya kumva ngo kanaka arapfuye wajya kubona wenda uhuru ukabona kanaka fire
nyine
ubwo se ni ukuvuga ko ntacyo mwari gushobora kubikoraho nta
yewe sinkubeshye muri icyo gihe nta bindi bitekerezo umuntu yabaga afite
we waramiraga ubuzima
waravugaga uti yaba bwari bukeye ibiri imbere ntacyo wa
none se njya ngira ikibazo kinini mwumva nibaza ukuntu iyo ntambara byose biba bigenda bimera gutyo mugenda mujya imbere aho byageze n'aho bigera hariya ariko n'ubu kumva hari umuntu ukubwira ati wenda nk'abakecuru kumva arakubwiye ngo Habyarimana yari afite iterambere ryari hehe kandi mwe mwarabibonaga gutyo ese ababivuga hari uduce bitabagamo na radiyo bumvaga ni ubukene bwariho kugira ngo batumve radiyo ko numva izo mbogamizi nge zose nazishinja icyo gihe kuki hari abo numva bambwira ngo nibi wenda tugezeho biba byaragezweho kandi abona ukuntu byari bimeze iyo hatagira abafite umutima wenda abitanga ngo bino byose bikemuke n'ukubera icyo abantu babivuge se
akenshi
hari ukuntu mwarimu bayo kuntu
akenshi mbese nibivuga gutyo n'abatumva abatareba impinduka igomba kuba mu buzima
no muco n'abakecuru
no muri kubera umusaza ufata
ibintu ntiyumve impinduka
iteka ibya kera kumva ko ari byo byiza
ko ari byo byiza ariko umwa umutoya buri gihe ugombye kugenda wumva ubona ko ibintu bigenda bihinduka
mbese irihe somo waha umwana kugira ngo ibyo byabaye bitongere
wenda njye mbibonye ni iki nabikoraho kugira ngo wenda wewe wabonye imbogamizi wagiragamo kuki wenda mutikoze mu rubyiruko ngo muvake ibi bintu biri kuba ni ibiki koko wenda ngo muvuge ati wazabirwanya ariko ibi kuki wenda nize imbogamizi wabonaga mese wenda urubyiruko si mwahoraga cyane ngo mubihe umwanya mwahaga umwanya ibindi ese cyangwa mwiheraga umwanya wenda inzoga
wenda ni ikibazo nacyumvise akenshi kugira ngo nibi ngibi ibyo bibi byimikwe bishyirwe imbere akenshi ni ukubona ko ikintu kitakuriye donc kwigira abantu bindeba abantu bindeba iyo wigize nane abantu bindeba ntabwo ugira inyota yo kumva ko mugenzi wawe ava amaraso nkuko na nkuko uyava
ni ihe somo ba umwana kugira ngo atazabigwamo niki yakwibiriza imbere mu mibanire ye n'urundi rubyiruko
no mu mibanire ye na bagenzi be agomba kubiba urukundo wa wundi ushaka kubibamo imbuto mbi ntutinye kumudeno donc kumugaragaza kuko ntabwo abashaka kubaka ahubwo abashaka gusenya ntabwo abashaka kugira ngo utere imbere cyangwa undi uwo ari we wese urumva ko badashaka icyiza muri twe rero ibyahise tugombye kubivamo
njye mu by'ukuri biranshimishije cyane kuko ndumva mvanyemo ibintu byinshi ubuzima ukuntu buba bumeze ndumva buba bugoye ikintu mvanyemo cyane ni ukudacika intege kugira urukundo no kubona ikintu nigeresa ibindeba kuko numva ko ikosa ryisha abantu ryabaye ni ukwigirana ibindeba njye si ibindiho wenda kandi nkajya nihanganira n'abantu kuko ngenda mpura nabyo ariko numva agahinda ko ari njye bibaho njyenyine ariko ndumva byishimiye kuba hari uwo mbonye mbwira ukuri ku bye byamubayeho nkaba mvanyemo ko ibi biganiro byajya bihoraho kuko ndumva njyewe bintera indi ntambwe wenda hari igihe numvaga ati reka mfate iki gihe wenda nkore iki ngiki nzaba nshaka wenda ariko ubu mbonye ko utaye umwanya udahita ushaka ejo hazaza ushobora kuwutera icyarimwe
ngo muri make ngo ushubijwe
ndumva nshubijwe
nawe isomo utanze urumva bikumereye bite
nanjye biranshimishije cyane kubona nicaranye n'umwana ugeze mu myaka 18 yose tuba hamwe tutari twakagize ikiganiro kimeze gutya
ibyo ndabyifuza cyane
ariko nanjye aho ngaho niho naranashaka kukugarisha
no ku
abandi bana bwo urumva ko ubwo tugiye gutangira kugira
njye nk'umwana icyo numva cyo umubyeyi utaganiriza umwana waramwica cyane kuko hari byinshi amuhisha kandi ubuzima njye burakomeye ariko mbona bwakoroha umuntu agiye amanza akagida uwo abyaye kuko ubu mubyaye n'ubundi avuye ahantu atazi yaba yinjiye mu bindi bihe ubu ukwiye kumuyobora rero kuko twebwe mbona ikibazo tufite nk'abana umuntu abaho nk'aho ari ukwiye kwiyobora ikikujeho cyose ugahita wiyobora ukigira inama ukigira iki ariko umuntu akubwiye ubuzima bwe bwamubayeho aho kugira ngo nsome igitabo cy'umufaransa yanditseho ku byamubayeho ntabwo mbyumva neza nk'iyo umubyeyi wanjye abinganirije
nanjye si nkubeshye wagira ngo abana turera tubya dufite ntabwo ari abacu kuko ubu ntabwo ugira umwanya wo kugira ngo muganire mwicere umwereke inzira agombye kunyuramo
uvugwe umwereke kuti iki ni kibi mwana we dore uko byangendikiye uramenye utazagwa muri uwo mutego none uka umwereke kuko byakugendekiye n'ukuntu wawusohotsemo tubikoze byatuma imiryango yacu irushaho gusagama
murakoze ndumva byabagiriye akamaro umubyeyi mwana yashubijwe umubyeyi nawe arumva nawe byamubatse ndetse akumva agiye guhindura agiye kuza impinduka mu muryango wanyu ni byiza mukagenda mwera imbuto murakoze
namwe.